mukama katanda zekwe mulaba ko nali mulwanji obwenge kwenanywa we mulaba abanda bako tebyoli byangunyo chensa zewo mikwano umnegatako tufuka wawanguzi lero 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 mukama katonda Mukama nsasewo